Mika ole la banya swela neno goni doshaga bangeta iliya gali umile buno mula ami nolo nenda basikeli nago boche nolo leni wanike ole kigoli nago twale gule mahami bagi pange jana mali bangi baku wono leni wanike gote mdoli mota ila nanshemi ama nile nogo sheheli Uno alangwale mi bayombi na domjali ni babi abachami ningwe mwake mama dihili kweshi kumwito tanale mi linga linga kashiteli malabuka abachami ito kaga mwana jali na kiza kulu njale mi awo kwingwa gale homaluhuli mile mogutungwale kwele mi Olo wela piego sheri nke wane wala nkwa chiza Lola gana mafazi kwinga jumpaka hasi Hande jage sige tivi yemwe page shige hasi Konto bole kawo shungi Bola ubole nala handi Haki ya mungu baby nagoto kwa kote benki
Ewa rai mtoto haki ya mungu Moyo kone mayubu kuchana kagete Nakuri aga ira shitoshi kaga Haki nimezimia Ulimwengu bila mapenzi si ulimwengu tena Kweli baby umeniteka Nakupenda jinsi ulivyo Ningeikuwa nataka mweupe ningeoa mzungu mama au mchina Nakatangira kabopiga komayo
Eizo kaga mayo manaja ye kilimu chena hasala Tumbago jida tugizale ni hendile zumia saba Mayoko ni nani gori gode la mmole tebe saba Nene na ten sabi na ten suruja na tene biashala Izo kaga mayo manaja ye kili mche na hasala Tumbago jida tugizale ni hendile zumia saba E mayoko ni nani gori gode la mmole tebe saba Nene na ten sabi na ten suruja na tene biashala Ema jikolo malambu bangi vali loka vana na basaba Unene ya ya vana vane huku bafunya kafala Kumile monke wane tukalo cheko biyugu kala sasaba Togele ketululu mungwa liko mwadugo saba Abo sambo mayo wabinke wano wibiwe na hasala Nangano bula kwa nolo wiwe shiho mbine miasaba Hambo hambo madeni nolo vayo gosanga kwa wina hasila Koja gado moyo wila keni nagesi kusaba Ewa wana mwona mwe mama muhuza bima kawo miasaba Naka peje peje ama wazolo nolewa mwona sala O mama watoto ulono kalewa utizu konwa Tela gana minye kile mayo hamoyo nini kula Ili milipiede ni lakina nena goto bagwa nukulwa
Najifune jehe na hotule mbilo hakulwa Mama watoto mingo kota malaguri kula Najifune jehe na hotule mbilo hakulwa Mama watoto mingo kota malaguri kula
Hangene boga dendo Kuli mama shamba na gakodi Mihela hamna Aga topishe unanu Kulipa aga wibite minge Hogo joshika wanteke limitendi Nela hachigo kololo Jitongwa mwao habipa Aha ngone majanga Ule kwa nule mila kalala iti Na wabato kwa bunwani nwani Na unke wane na woma yupa Haya mambo ni magumjuzi Juzi tunatuwa faini Inalewa kwa noto kila saka lefu sitini na honulipa Oh mama watoto ulunu kalewa utizu konwa Teba gana minye kile mayo hamoyo nini kula Ili milipche
ni laki nane na kuto ndagwano kulwa Najifune je na odole ndila kulwa Mama watoto nengo kodama wakuri kula Najifune je na odole ndila kulwa
Ekwali mayo ekalume jaga Ama wala tuga wakana kalabano Nagale
Machaiwa, lekage kilimu, na watakobo piwa kowe nobo inose na kolonja
Kewane wana machaiwa,
lekage kilimu, na watakobo piwa kowe nobo inose na kolonja
Kewa piwa mika, olela banyaswela, neno bonito shaga, banketa ili agali Mbulo mula hami, nolo nena basikeli Nagobu chenolo lemi, wanike ole kigoli Nagotu ale gole mami, bagi pange chena mali Mangi wako gonulemi, wanike gode mdoli Nena hila nashemi, ama nire logo sheri Mbwala mkwa lemi, layombi nato mchali Mbwala mbajami
Shima tele wanike
Hey baba miyachi wani wana mayala
La funya galelo baba di abatoji baba Mami maneno wana nengo Pokela gama koma vili mami kaka Uyo mwinga Mwake mwake Haki ya mungu baby umeniteka kweli na todi na mo firi kwi chane ha na holy man finde. Wewa pashanga kundi la Ngasuma, wanume wa Ngasuma. Bila kusahau kundi la bendi, music bendi, kundi la wachimba dawa. Sai siabo. Tokanaka baba ya shika ka hene. Ha? Ha? Watu we shabu mama. Lala baba tuli ya pole tuli. Yangi kono wana majali wa. Yee! But if you want to talk, can you get this? What do you want to get this? Baba, when you look at me from some of your call, Panta Gassi Baba. What do you want to do? What do Tulesi mizo mapara minge Tulesi mizo mapara malehu E mapara piago se gati mama shabiki Pato kula nene kete gira talinto sana Pato sana mimi Pato na itaji kunya nyuliwa Na tanga itaji kuti wanko no hanke Mara lengo Na male mimpa na kwine keto hene hii Kanibo chagi ma mina ngole hoya na ho.
Mwana majaliwa ile kage kilimu na watakuwa bupiwa.